on the beat.
Shit, yengane iyancisha, dala sithandana but still ngisayifila sha. Ngathi uthando lwethu luselusha ma. Angithi grr, eshe aninyekeli. I'm in the studio ngibhala ivesi laka bay. Umthando womuntu, umthande everyday. Uthande kunalo, elaka heavy K. Wena ke uthandiwe. Ayu thandiwe. 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 Uthando kanjani? Uthando umuntu akuthando umuntu uthando akumnandi. Zicwile amafutha emthando lunamandla. Iphampa everyday iphampa uthando lakwadali. Athi ayazonda amahethando kawanani. Uthando umuntu akuthando umuntu uthando akumnandi. Zicwile amafutha emthando lunamandla. Iphampa everyday iphampa uthando lakwadali. Athi ayazonda amahethando kawanaki. Wena ke uthandiwe. Ayu thandiwe. Wena ke uthandiwe. Ayu thandiwe. Wena ke uthandiwe.